xaflad mobiliiran oo ka dhiiday hoolka dugsiga sare ee degmada Xudura ayaa lanqowday ardayda ku qalan badaladaasi macadka Tabakale College aan sayid oo baradayeen kombiyuutarka iyo luqadda Ingiriiska. Munaasabadda iyo waliba ku qayb galay waalidiin, macallimiin, maamulka degmada iyo marti sharaf kale. Ku qaybgalayaalka iyo bogaadiyanka guulooyo ardayda isla markaana kala dardaarmayna iyo sii wadanka horumarka iyo barashada culumta
iskuulka hadii may la raayis in shaqal ardayda ku qalin jibiida macnaa shee mee way hilimee iskuulka horan sii socda dufcooyin cusubana la qabado doona dufcooyinkaasna mayna iska jiraana qaybo u sibiyo sida kombiyuutarka iyo ingiliishka waa lamada xirfadood oo geekaad inka muhiimsan u adduunyada hadda ma isweydiiya oo baad meel shirkad seeta mise meel seeta way ka warsaday ingiliishka saasay lankeer oo male just way kii la hadalee kombiyuutarka saasay lankeer oo male qobsay oo la waday la keere
mayba kumada ardayda taa waa kuleeja oo galin jibiyeed gaar aan qaybta kombiyuutarka anoo ka hadalaa oo galin jibiyaasha qaybta gaar aan qaybta kombiyuutarka wali heediyeed intan kuma dalifaday maamulka macallimiinta taa waa kuleej hon in diyaar yahay fasal yaalan alaab dhammaystiran sharay tusi taabsiya intaasoo may leeraay aan kuma dalifado macallimiinta taqwa kolleej
waxyaabaha may kumad haada jartay maalinka may dantaka ka sabaase in macallimiinta horti waa ka laha sabuurada imtixaanka qor galaaska ahiri infiri er geekaba juhdi badan anta roogya ka qasbanaada jari laakiin hadda may baa la helay teknolojiya la deeri maalinka walaajay soft copying ayn kombiyuutarka ka basade ardayda meel isufadaa ku qaaday banaanka guda meelba markantaas mayba sahlay markan qolon aad muhiim ah oo mayna ka faraxsanna ardaydan aniga ku qalin jibiyaan Taqwa College oo mayba leena mayla jaayn qaadahaytana caalamka tiknoolajiyada muhiim way geeka ilmiga imaha ka aruuray
gudoomiyaha degmada Xudura Maxamed Macallin Axmed oo ku qayb galiya munaasabada oo ka qalin badalada ayaa ku dhawaad qoontoon ardayda ee magaalada Xudura iyo waliba uu sheegay in iyo Xudura muhiim yahay inta in la kordhiyo tirada ardayda walka baradaasa iyo goobo wal ka barowa uu soo nan hanbaliyay ardayda qalin badaladaasiya
si maanaaga dadka qalin jibi markasta hafladda la yiraahdo ayaa keen daliile ani maana wal barasho ku socdaan run ahaantii arrintii weenka maad naqay guud ahaan dadka adduunyadu way baalanka una goob dhalada way leeray dantii anfaca diintis i dalshii dad yar la anfaca waa leeray lanka dahaan wala bara oo kale la kajeeday lanka shalay soo dhaladii wala baradii ee dadyeenina faa'iideyna way baa runtii wuji kasti lahaaday macallin way baa macallimu macallin dugsaday macallin ilmu haday macallin oo maadi haday dhammaan macallimiintu way baa dadka walaan faa'iideeyas dadkii oo saalanka ducaaday laanka ducaaday ducada oo aqbal naga tii run ahaantii dadkii way kalaan mahadnaqayaan dadkii waalidiinta ani iyo iyaalasha walbaradan ka tarbiyeeyaan oo maana aan dhabar adeegay adgeek way baa ani kombiyuutarkii kombiyuutar ku qalan jibiyay mas ingiriis ani hor lindareero la fadhiya dunida horumar deertii heerka tilmaamay ogdiin